que yo, Sultan 001.
Jemedari nasimama kutetea kita, kwenye beef na kuroga watangoja. Mistari mumohemu nicheze gita, ni warushe wanangu wa boda boda. Si tunapiga kasete tunasaka cash, ukileta unoko na kukata na makasi. Mwendo wangu so wa kasete sijapanda ngazi, kwa ukipiga domo nazunguka universe.
Mwite mikutano mikutano, wakijileta kwangu jimbi na wafunika. Wacha niwonyeshe mfano mimi mfano, wakijaribu kunigusa pata chimbika.
I'm the baddest, cause I'm doing the best and nobody can conquer. I'm the baddest, mi nafanya nachoweza na sitaki kujikompare. I'm the baddest, cause I'm doing the best and nobody can conquer. I'm the baddest, mi nafanya nachoweza na sitaki kujikompare. All eyes on me, kwanza nipishe nipite. Napuma kama pepo mbali lazima nifike.
Mbona najiposti posti na magari na mando, hauogopi mikosi ama ndogisho?
Zamani nilisota nilikinyaga lami, acha nile bata usinipimie. Mchumia juani hulia kivulini, minala bata msinipimie.
Mikutano mikutano, wakijileta kwangu jimbi na wafunika. Wacha niwonyeshe mfano mimi mfano, wakijaribu kunigusa pata chimbika.
I'm the baddest, cause I'm doing the best and nobody can conquer. I'm the baddest, minafanya nachoweza na sitaki kujikompare. I'm the baddest, cause I'm doing the best and nobody can conquer. I'm the baddest, minafanya nachoweza na sitaki kujikompare.